copelaculture.com.
Boy from Chililand, and it's because of you.
Hello, how are you? Do you miss it? The way you used to pop on me. Banachine, this is a song for you. Kutikisheni mayo wani mutole motu tatu. Mwaneti, utina kwata jani mwana umu. Delo maluja tekenya tumukafume palo mshukumu mpu. Te papa, imbuto mwabiele na shampo kutwana. Sende msombole na wakende wajeko. Imbuto mwabiele na shampo kutwana. Sende msombole na waleka na wajeko.
Culture.com.